E lata i leiva se lau tangata ua maali liu ma le faita wafe ua le aini fale no nofo ai, talu ona a fia le atunu o Haiti, i le faa maalosi o Hurricane Matthew, i le vai aso na te anei. O le faa fita au li tele, e pei ona tato wilo i Samoa, i le mai ai o se faa, o le uti uti o me ai, atoa i le suava i mama, ma le motu sia o le maalosi e le tise. Na faa alia Paul Altidore, le ambasa o Amerika i Haiti, e owa i le ono se fulu afe tangata olo otausia i noa fuanga malu o na ua asu umai Hurricane Matthew o lato fale ma mea tō tino.
As of this afternoon, there were about 60,000 plus people in shelters. As far as the number of homes, a number of homes have been destroyed. Again, there's a count taking place as we speak. And damages home, I think that's where there's been most issues happening, because many homes were not destroyed per se, but the roofs were flown away due to the intensity of the wind at the time the hurricane was going through.
Paul Altidore, le ambasa o Amerika i Haiti. O nisi o nuu, ua le aini fale. O toi tutu, e pei o le tangata nuu le nei, o le nuu o Jeremy.
The storm was very bad. As you could see, it take away everything. My house is destroyed, everything gone. So, as you could see, we're waiting for help, so we'd be happy the international could come stay. There's nothing left.
Na sao noa Paul Altidore, le ambasa o Amerika i Haiti, o le whaafita auli tele, o lo opopole i ai, ona o le vave ona pepesi o se faa mai, mai le tūlanga faa le tonu o le suā vai, le tūlanga i le tū mamā, ia ai mai se ai le faa mai o le cholera.
Again, a number of measures were discussed and taken to ensure that the numbers remain low. But at this particular moment, we know that the government has deployed a number of healthcare workers, doctors, and also in partnership with healthcare NGOs on the ground already, to not only assess but to provide first help to those who are in need.
Paul Altidore, le ambasa o Amerika i Haiti.